Siangenda na yote, lakini miss you untress popote. Miss call ni kama pote, kile anadaimi umpea chochote. Anipate ni kichit labda ni pote, ananipenda. Nikiwa na zaman sote, lukuna kambi twin. Buda pole, pole.
Season ni gani, weko ni ucheki man niko kijani. Uwezi ngoja yani tufike kijani. Alazma utuanike ukuwazi jangwani. Kani likauka ni julili ya kwani. Siku sikia za kona kale kachali. Unaisi wana mti ama mad. Sini show huku chovyo kidripa sad. Juwa ni kali bab mina no nini. Ronda chafu za maboys kano nini. Na skinli ni dark, jo mimi si bingi. Na niki gedaimu kwa area kafisi. Miss call, had you been trying to reach me. Untoke phone, utasemaji si shiki. Mali safi, natulisha dish. Nirudi soccer na neti kwa mafishes.
Inside, all I wanted was you and I. And I cannot get you off my mind. Maybe if I catch a bullet, you'll try. We'll try. Inside, all I wanted was you and I. And I cannot get you off my mind. If I catch a bullet, you'll try. We'll try.